Yankeesupplier.com.
Kama Jackie Chan, kesa kama Jackie Chan.
Makoni, makoni.
Leo leo kisinkeli IP man kama vipi luka yu. Kama dunien kisinkeli kung fu. Kama Jackie Chan wecheza nyanyo amigu. Luka shaurin tempo. Cheza ncheza kama Samu Wong. Mwanangu sivute panga usicheze kajumong. Toba. Cheza ncheza kama Samu Wong. Mwanangu sivute jembe usicheze kajumong. Cheza kama Jackie Chan. Kama Jackie Chan. Kama Jackie Chan. Kama Jackie Chan. Cheza kama Jackie Chan. Kama Jackie Chan. Kama Jackie Chan. Kama Jackie Chan. Mone shika mopo fiti makuli piga pusha putatu. Mone shika mopo fiti makuli piga pusha putatu. Punguza ucheza kibuya utawawa. Hili apapa chamasila utawawa. Punguza madoido utawawa. Hili apapa chawawuni utawawa. Kwe mwanangu punguza mchezo wa kudeka utawawa. Hili apapa chamasila utawawa ule. Punguza mashawuse utawawa. Hili apapa chamasila utawansi. Nacheza kama China. Naluka kama China. Tucheze kama China. Tuluke kama China. Si tucheze kama China. China, tuluke kama China, tucheze kama China, tuluke kama China. Umtiti shang, umwe shang, shomba dhafi shang. Fende, usipige miteka kije shikaboika. Mana ukimtia singi tuma mtu mishafika. Singeli hali uwa iche sikilarika. Mana mtoto aja kula kaja apaka tapika. Twende. Cheza luka luka butterfly kapepe luka na shuka cheza kama Masai toba luka luka cheza butterfly au cheza tumbo waz kama Yusufu mchawi kwe makodi nioneshi kama upofiti kapepe piga pusha putatu poneshi kama upofiti mwanangu piga pusha putatu. Usicheze kwa madoido, utawawa. Ili apapa chamasila, utawawa. Kwa madoido, utawawa. Ili apapa chawawuni, utawawa bure. Kwa madoido, utawawa. Ili apapa chamasila, utawawa. Twende, jamgo, jamgo, sugo. Akicheza yupi na wanacheza yupi. Akitiamgo, jamgo, kwenye tope. Wendakilusha yote na wanalusha yote. Cheze kama China, twende kama China, leo kama China, kumbe kama China, wetu cheze kama China, leo kama China, luka kama China, twende kama China, hatuna namba mzezi, hatuna namba kama sawa, kiweko wanaman, 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 Santosi, Yehuri, Zela, Utiyama, Apa Yusufu, Nisena, Zabela, Kingston is a Hinda, Kriopa, Macha Fusi, Yaka Fupi, Macho Madogo, Kingston, Kingston, Pugira Pugira, Serafuchu, Chaudere, Yombo, Makangalawi, Wasewa checking time, Wasewa kwa wakati, Nakubali sana mijitwa Temeke, Chengu Chengu, mwana wa Chengu, Meneja Moreno, Sile Lundo. Nakubali sana Faza Chamizo.
Chirere Music, baby.